Kamaliza kisa wino abakugumu kubudabuda abantu abasabye abo bonna abawanguddwa ku bifo eby'enjawulo mu kalulu akaakaggwa awamu n'abo abanaawangula mu kulonda okukyagenda mu maaso beekubagize era bakkirize naddala embeera y'okuba nti tebagenda kuddamu kuba mu bifo by'abukulembeze babaddemu kibasobozesa ate okutambuza obulungi obulamu bwabwe okusaba kuno kukoleddwa Ali Malengo ono mukugumu kubudabuda abantu okuva mu kitongole ki EZ Professional Counseling.
Omuntu yenna bw'alozinga oba okufiirwa ekifo kyetuyita elective positioning ebiseera ebisinga obungi abeera astogolinga ne gyetuyita identity collapse ng'atya public rejection atya okulaba ng'aswala abalala olw'okubeera nti bataddemu sente nyingi ne investments nyingi ne bafuna gyetuyita sunk cost grief oba kungubaga abalala baba batya kubeera nga tebali relevant ku society nga bayita mu ngeri y'ebyokulonda ate abandi ne babeera mu group pressure. Naye mbazaamu amaanyi nti bayalondeko okulaba nti baleka omukulu omulungi mu byafaayo kubanga ebyafaayo bijjukira nnyo omuntu eyakkiriza mu kitiibwa n'abeera ng'agenda mu maaso nga tawakanyiza takoze buvuyo